olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Mua atu ua langolongo ina e Amerika tu ua inga Israelu e whaasino ile whaala potopotonga terorisi Hamas. Olo ota ua ile whaonga ina e Hamas o falemai ile Gaza e whaiai ana fuafuanga wha military. Na saa anua le suyo le falepae pae ima ta upu ipu ipu inga John Kirby ua maua elana matanga aduenga mori mau ile whaonga ina e Hamas o ana o oniana. I lalo o falemai e fuafua ai ana oso fainga manana i tangata na lātou ave whaapāngota ina ile aso fitu o le masina na te anei.
I can confirm for you that we have information that Hamas and the Palestinian Islamic Jihad use some hospitals in the Gaza Strip, including Al-Shifa, and tunnels underneath them to conceal and to support their military operations and to hold hostages. Hamas and the Palestinian Islamic Jihad, PIJ, members operate a command and control node from Al-Shifa in Gaza City.
Le sui o le fale pae pae I mata upu ili pui puinga John Kirby. O loo te ena e le mata ngā luenga o le sui fua malolo I nei le Gaza, tu ua inga nei, ma ua lato wala au I malo au fatasi. E awa I atu e faya se suenga. Ile moni o nei tuua inga. Ua wāla au le taitai o le tuua ngai Peter Dutton mo se kabinet a le atunu u se National Cabinet e sila sila I whainga whaata uemu ma whai whai I tangata yutai ei au se talie nei e wha aingoi nei le ngangana Peretania o le anti-Semitism. I sana whailo a inga ma le au tūsi tala na sa anua Peter Dutton ua I e tuuina se tusi I le pāle mia Anthony Albanese. I le tā ua o le mata upule nei mō le pui puinga o le file mu I le atunu u. Na ia whaalia fo'i, o nei winga whaalia I tangata yuteia, ua mōli mawina le whaate teleina I le teimira nei o le taua I le Gaza.
I've written to the Prime Minister and will release that letter shortly, which calls on the Prime Minister to convene a national cabinet to speak to the premiers and to the chief ministers about what the joined up response should be. Because I fear that there will be a significant act within our country that will cause harm to people in the Jewish community or in the community more broadly at a time when temperatures are rising and the Prime Minister should be showing strong leadership.
Le taitai o leitu wangai, Peter Dutton. E le I atua se vai aso talu o na te liu mai le pāle mia mai ana whainga malanga siasi I saina mararotonga mō le whonotanga a le Pacific Islands Forum. Ai o le aso, na toi tu uai le atunu o le pāle mia Anthony Albanese mō le whonotanga ta I ta I o le APEC, le Asia Pacific Economic Cooperation, lea o lo ousuia I Amerika. O le whonotanga le nei, o lo tāli mālo ai le peresitene o Amerika Joe Biden, ma e au fia I mata upu I whawhata ua inga, suinga I le tau ma feso o ta inga. O se tasi o vaenga o lo o mata I tuwina I le whonotanga le nei le APEC, ona o le a wai atu iai le peresitene o saina Xi Jinping, e feiloa iai ma Joe Biden. O le whaalua ai le nei, ona feiloa I le peresitene o Amerika Joe Biden, Ma Xi Jinping talu ona tula I mai Joe Biden I le tofi peresitene. I au se talia nei, olo o iei popolenga I le ngāo ngāo ma le uti uti o le masenga o Fomai GP, po Fomai General Practice I le atunuu, I le isi lima tausanga o lumana I nei. E lata I le tolu se fulu pasene o Fomai GP I le taimi nei, e ono li taia ma wha amavae mai a lata u au aunanga, I le isi lima tausanga a sau. E mana o miai, lea o auina o ni fōma I e whaatumuina a vanoa nei. I le au aunanga soifua malolo I nei au se talia nei. I se ripoti a le Royal Australian College of General Practitioners. Na ilo ai le si itia o le awha I o tangata o loo vaia fōma I GP. A toa ai le si itia o le awha I o teimia fea ngai ei se fōma I GP. Ma le tonga fitinga. Po Oliver Aya o se ngā se ngā se yaso taitasi. Ua whautua ina e whaala potopoto ngā fōmai, le toi whaia o pupuni fōlinga po o masks, ino fuanga whaitele, Ona ole mōli mawina o le toi pepesi o se isi tu ainga o le coronavirusi, po o se isi tu ainga o le COVID-19 sa fulmaleiva. I se reporti a le Universite o New South Wales, na ta wai le siitia o le awhai o tangata pesia le COVID-19 sa fulmaleiva i Vitoria i le masino o kuso, ae na mōli mawina le si tanga mawalunga o tangata na pesia i le tu ainga le nei o le COVID-19 sa fulmaleiva i Queensland i le masina na tenei. Na sao noa Dr. Paul Griffin o se fōma i e whaapitoa lona tō mai i whaama i pipisi i le Universite o New South Wales ua tatawai i tangata ona tō e whaiau fi fōlinga po masks i nō fuanga whaitele.
Look, I think it's something we should strongly consider. I mean, I think it's clear we don't need rules and mandates around masks at the moment, but we should really be encouraging and facilitating mask wearing as much as possible, particularly in high risk settings and settings exactly like you describe on a plane where you're in really close proximity to people for a long period of time. So absolutely we should use masks more.
Dr. Paul Griffin is a talanoanga male General 7. Ua pasie le mauto sui le parliamentele se fuafuanga le malo e faasai nai tangata ono ato e pele tupe, pe gamble, I lunga o le upenga te wha ilangi e whaonga I nai se credit card. Nā wha malo sia le sāle nei I tangata ona pele tupe e te tongi I credit cards I nō fuanga e pei o masini poka matu o ngā solofanua I papu makalapu. Ai olea, ua au fi ai, ma pele ngā tupe I lunga o le upenga te wha ilangi ma gambling apps. I lalo o swinga nei le tūlā fono, o company e whaonga ina pe o foina I a peti petinga ta alonga o peti petinga I lungo le upenga ta wha ilangi po o gambling apps a wha a maonia lo lato solia o le tū la fono e ova I le lua se lau tolu se fulma le wha afe ta la ni wha asalanga e pa u I ai. Nā matua, mā losi whaiti ongo le matanga luenga o leo leo I New South Wales, le New South Wales Police Force, mai le komisi na sua sua ina soli ngā tū la fono e a fua mai I le ita po o whainga wha ata uemu I tangata I tūpā LGBTQI+, e wha o ngā ina fōi, pe wha ingoa ina fōi, o hate crimes I le Setete o New South Wales. Nā ilo iloina e le Royal Commission, po le komisi I sua sue, fa a maumaunga e owa I le se lau lima se fuluafe a leo leo e au fiai, ma maliu o ni tangata e to atoru se fulu malelua, e o mai le taimi nei, e le isa isaia ma mō lia seisi na whaia nei soli ngā tū la fono. Na whaiteo ina le komisi le puni puni olo leo leo I le taimi atoa le se fulu malevalu masina o le Royal Commission le suesuenga, ma le langolango sua o le mata ngā luenga o leo leo I New South Wales I le ngā luenga le komisi suesue. Na sa ono le peresetene o le Dykes on Bikes, Sydney, Emily Saunders, o le tele o soli ngā tū la fono na whaia I tangata LGBTQI+, e o I le fasioti tangata, na salu e leo leo I New South Wales I lalo le fala manana ai.
There are certainly changes, as discussed today, yes, there's still work to do. Yes, there's still defensiveness, I believe, on the part of the police force. I think that's understandable. I know that individual officers do the work that they can do their best. But on the whole, a lot's been sort of brushed aside, dismissed or under the carpet, and it needs to be examined.
Emily Saunders, Ole Dykes on Bikes, Sydney. I tā alonga o Sāuni au se tālia mō le tā alonga o le semi-final I leipu o le lalolangi o le kilikiti tasi le aso po o le One Day Cricket World Cup lea o le awhetau iei ma le Proteus a Awherika I saute I initia I le aso a tae ao ua whaalima o na siampini au se tālia I le One Day International World Cup ma na whaalia Travis Head. E le o papole I le au whaatea a Awherika I saute, ai mai se le whaatea au pito sawa a le Proteus leli I o Gerald Kotze.
Go for it. Did me a favour, I got 4 weeks at home with the family. Refreshed and energised and can perform at the back end of the tournament. Might be a blessing in disguise.
O telefona le SBS.
Like, share, mafa'ali sa ufinangalo. Muli-muli ili SBS Samoan ili Facebook.